Cam cansado, yo. Ognuno na non ne abruco questi. Ugo questi è no. Anyị wèlú sí onye ọbụla nwe bụ obi aṅụlị ọ. Anyị wèlú sí na onye ọrụ aka ya rụrụ ego. Yeah. chere mmanwu ogwa lugo na ekunu yeso bala tule dibia Ogbalugo n'ekunu a Aga n'ekunu n'eme nsike nwa Ijere mma nwa Aga n'ekunu n'eme nwa I see no good in a show on the Gualia.
For the whole good in a book,
yes, I think you're not too late.
For the whole good in a book, yes, I think you're not too late. For the whole good in a book, yes, I think you're not too
Halo, Sajak!
Solo un manual, oh, de un manual.
se le mo won o pa lu wo ne wunu o ho ku di le mo won He said, "Love you." cheru mo. Ijela bijelu no opa no manwa
ifuna ogu dile boke manwa ifuna ogu dile boke manwa ifuna ogu dile boke manwa
ogu dile
ifuna ogu dile boke manwa 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 ifuna ogu dile boke manwa
ezi ni bio
ifuna ogu dile boke manwa ifuna ogu dile boke manwa ifuna ogu dile boke manwa ifuna ogu dile